kwatire wa mumanyi tulya pula kakati tuli mu matongo tuyongobere deyo nanti twabula omulembe gwaffe gwafa sitani jata jetugenda tututunude ku kalenda kanonya kunya mwatusika omujiji gwaffe gwamenyeka atete kukyasobola kudda okuyimba atubulira twesooza tulinga fabasookawo munsi tulina kulungamya mabuki kubaffe ne we bakola kibyagana abato kubajja mu kitimba tukwatire wamu tubalungamye tulina kulungamya mabuki kubaffe ne we bakola kibyagana abato kubajja mu kitimba tukwatire wamu tubalungamye sai tetukusika mu buchai tetukuganya kulya bisanyi enese yajja mu kawali twava mu chika enono zensi kati zatabanguka amakubo twagasengula kuli omuwala byakawunju walaga let me ask you a question where is your destination Pachitumala kapana Natulinge misota mutaba Tulimuka bitokana Umasunda bayonze tenja oh. Tulina kulunga miyama uchi Mwafene weba kola chibia gana Hava toku wajia mchitimba Tukwatire wa mtu balunga mi Tulina kulunga miyama uchi Mwafene weba kola chibia gana Toku wajia mchitimba Tukwatire wa mtu balunga Tulina kulungamya mabuki Kubaffe ne we bakola kibyagana